This is an MUT Radio podcast.
MUT Radio today, we have an interview with an Afropop duo who started to join forces to work together, this year to work on the project. By the way, I am talking about Umak Menotafara. Welcome to MUT Top 10. How are you doing, guys?
Sanbonani, tungkalik bingalela kbalande pe MUT no hlelo.
Yeah.
Athi ngibingelele kubona bonke abahleli abalalele njengamanje, sikhona khona la ku MUT, azise kamnandi nje kona, azise kamnandi, sibona ngendlela.
obviously nize kamnandi, lalela kuzoba mnandi, kuzosala uphaqa, because I used to say kubalaleli ukuthi lalela, if you tune in lana, you jive kuze kusala uphaqa, because I'm giving them nice music. You know, so Nani, I'm sure good in this part of umculo mnandi, and we'll get a chance to know more about you guys. So tell us, who is Mike and Tafara and what they are doing in life?
Mike, umfana nje osuke emlazi, ngikhulele eSwatini kahle kahle. I was born there. Bazalibamba ngakhona eSwatini, so lana ngafika ngezima yabona.
Yeah.
So I figure na figure lemlazi ka age before. So khona bengazimuntu. So ngaba ngathola ithuba. Vele umusic nje kusuke eSwatini vele kuyinto yami.
Oh yeah.
So esikolweni vele bengifunda wona. So ngafika nala qala ukwenza izinto khona. And ngahlangana nama outi. They put me in a studio, man. Bafuna ngibatshethe music nami ngiyawazi, so bangifaka e-studio. Sasebenza kanjalo. Khambeni kwesikhathi wamelithi ngibe nezinto zami, so ngizokwazi kusebenza kahle, yabona.
Yeah, we email now.
Yeah, ngiyimele. So yeah.
Okay. For you, Tafara.
Oh, I.
Who is Tafara and wenzani?
Tafara so sent on in Lani, Gabon, Kentalagoma 18. So emculeni ngasho ukuthi ngiyithanda yabo. Ngithanda ngisafuna somuntu ofunga samfundini, ngifunde ecile ka school yabo. Ngisadonsa nje kanjalo nje. Kodwa emculeni ngasho ukuthi umculo into engenza ukuthi mhlawumbe ngize ngiyibone mhlawumbe ngumuntu mhlawumbe ofisa ukuthi nangelinye ilanga avuse ekhaya yabo. Qhubeke la abazali abangakhonanga ukuthi bafinyelele khona. Umculweni ngasho ukuthi ngiyawuthanda umculo
too much.
Umculo ngiyawuthanda bo umculo yabo, mengihleli ngedwa nje buyazi nje nawo Mike medlule ekhaya nje awu hlezi nje ngihubela ngihubela bazi nje nomama bangasekhatha ilo mfana othanda ukucula yabo. Empilweni nje ngisawumfundi ke nje ngisabhizi nje ngisaf
yeah. So I just want to know from both of you ukuthina how the love of music started. Ngizoqala ngawe Tafara. Okay, what's that?
Music. Ngathini? La ngisuka khona mina. Izinto ezenzeka ngakho, izinto ezenzeka kalo nje endaweni yo azikho zinhle yabona. So mina ngiyathanda nje ukukhuluma ukuthi mina umuntu othulayo, kodwa indlela yokukhuluma kwami ngibona ukucula yabona.
Yeah.
Ngishinto ngiphathe kambi. Ngivele ngene e-studio yabona ngicula, kodwa ukwasuka khona ukuthi ngicule. Ngabona lo ubani? That guy Drake.
Yeah.
Ngabona Drake. Ngabona impilo ayiphilayo, like impilo. Nami ngiyayifisa leyo mpilo ayiphilayo. Ngayibona kumina, like kumina, yabona. Yasuka lapho yonke leyo nto, like nami ngifuna ufana naye, yabona. Kancane kancane, yabona.
And
athola another guy. Ngisakhumbula igama lakhe ukuthi ubani. So wakwangizwa ngicula, yabona, like ngingakazi ngene studio. Ngicula wathi, yazini, ngiyakubona ukuthi uyayithanda lento, asambe si studio. So that's okay, I can king. Ngangithatha saya khona. So masifika khona. Benginovalo ke. Ngicwele abantu kunovalo. So wathi ngene yabona, ngicala ngabhede yabona ngoba sengisaba abantu, ayebahamba abantu. Ngathi asiphinde sithathe take. So ngayithatha take. So what's wow. Yazi ungayiyeki lento oyenzayo. Ungayishintsha impilo yakho leyo nto. Yabona. Akumina yahlala leyo nto phakathi. So ngabambelela khona ithemba.
Yeah.
Yeah.
Okay, on your side wena Tafara, umusic uqale kanjani? Uthanda umusic? Iqala kanjani le nto yokuthanda umusic?
Ukuthanda umusic ngiqale nje bengilalela ngasho ukuthi umculo nje yabo engimthandile kahle wangenza ukuthi mhlawumbe ngize ngizibone mhlawumbe nami ngifinyelele kutheni ngaze ngicule umzukulu umculo wamasikandi.
Okay.
Ne mase kuba i Black Diamond ngiyathanda kushunwa ku nangendlela abacula ngayo nezinto abayiculayo yabo. Yeah. So manje ke mina kuze ngicule nje ngaqala nje nami ngasho ukuthi istory esicishe sifane nomjitha wami u Mike yabo sikanjalo ngoba sasacula nomunye umfethu wasekhaya ke uMeli. Esoke sicula nje sicula sasay bridging sina sasay bridging ba e bridging yabo lento ukuthi mhlambe sama out iskim usithenga ama Adidas yabonke lento leyo manje ngangijabule ukuthi nge Adidas manje sasifuna ukushaya izithombe yabo lento leyo bese sithi hayi ke yazini asivele siqale nje siloke sicula le bridging kanti kuzoqhamuka umuntu mfethu nje singamazi ke wathi ngicathi wayiphuma ukuyosebenza khona e Chatsworth bathi awu bafani hey yazi nganizwa lo Ken Huba nje noba amnandi uba uculayo la Skale ke phela nawe yazi umuntu omdala ke siyashalaza ubani uthi hayi bafana kungayisabi lento le bafana ngiyayizwa into yenu ikhona ngoba namazwi akhona into enikhuluma ikhona iyona into soya ngenza ukuthi mina ngithi hayi uthi ngiye nami ngiyozama studio ke mina ngihlala namajitha ke studio hlezi bedlala obeat ingoma ngilo muntu lo ongasho ukuthi freestyle ngiyathanda ukuyishaya yabo freestyle nje ngikhona kuyona yeah
okay on the time uma senza into a best to entertainment we always face ama challenges from families for example abazali uma umtshena umzali ukuthi ngisayocula noma ngisay studio noma ngisay recorder is either lo muntu ohlala naye who so ever osuke unayi umtshena ukuthi hey mzali oyigardens uthi imzali ngehamba manje ngisawucula o ngiyokwenza umculo so we used to face low challenges kube nzima ukuthi siqhubeke nomculo wethu more especially for you when Tafara njengoba umncane ekhaya bathini mawuthi okay ngisawenza umusic bathini ithini basa kostela ukuthi hey wena umculo wani noma like sebe accepted ukuthi okay uTafara uthanda umculo akawenze
hayi njengoba ngisho nje ukuthi nje ekhaya nje yabo ngisho ekhaya uma engena eminyango ey yabona mfana wami ayingeke njalo nje wahlezi ucula ey umsindo eminyango ngcono uphumele eminyango hamba yocula yabo nje umculo nje bazi ekhaya nje ayisekho into abangayisho kodwa umculo nje hayi ayisekho nje into abangangitshena wona ngomuntu umculo ngiyawuthanda futhi nasekhaya sebamukelile ngoba nje ngibahlabelela kamnandi
okay yeah. Nice one for you wena Mike so You said you started music when you are in school. You were doing music, right?
Yeah.
So it's been a long time doing music. Yeah. I just want to know when you started doing music, like ekhaya bathini, like I'm a guidance, everyone.
Hey, kwaqala kwabanzima ngifuna ukudlala ngawo.
Yeah.
Abazali babona ngenye indlela kumusic yabona. Babuka izinto ezenzakalayo yabona ku TV ukuthi nawe ufuna kwenza le nto yabona. Ukhona umsebenzi ongawenza like teaching yabona yini wena into
engakho
so lento ngicabanga ukuthi kungamina bikuphakathi kumina ngoba bazama kungiyekisa yabona umusic babona ukuthi lento nginalo uthando lwayo yabona ngazama ngayo yonke indlela ukuthi babone and babona ukuthi sometimes ke bayafika abantu bazo record yabona bayabona ukuthi sometimes ngiyangisebenzela ngoba ngiyakwazi kubeka isinkwe etafuleni futhi
yabona
babona ukuthi lento ingaphakathi kumina ngigolozile nayo nje
okay nice one at least we are making money from it so this year you started joining forces ukuthi nisebenze ndawoni kahle we artists wedo na we artists ayedo so you are not a group right but you decided ukuthi okay let's do something nice for abalokujana abalandeli bethu so I just want to know ukuthi yini eyenza lokho ukuthi okay mina nawe na Tafara ahlangane senze umusic
okay ngathini uTafara ngathini intwana yangasekhaya yabona so bengilongizwa abafana bathi khona intwana yabona iculayo kodwa manje I ithuba kahle yabona ngoba manje yabona sisuka khona yabona ningi izinto ezenzakalayo yabona nabafana abahlala ngakhona like benza izinto yabona
babhizi
ngezinto engekho right yabona so intwana inalo uthando lo music yabona balo bangitshela ifike nayo kumina yabona ithi ngiyafisa yabona ukuthi sisebenze. Okay, the first time yabona ngifike ngidlalela yabona bangafiki ngizosebenza afike nje ngidlalela ibeat athi ngiyagibela manje ngithi uyagibela ntwana athi ngiyagibela angifake kuyi mic avele enze isimanga kuyona ibeat engimnika yona ngithi yazi ntwana siyasebenza ke manje sisayeke siyasebenza and wenza make sure ukuthi ufuna ukungimpressa nami yabona into ayenza ngabona ukuthi umfana oyimisele ngalento ayifunayo like nami ngibona ivision kuyena engiyibona ngayo nami.
Okay, nice one, nice one. So you guys, you already release a song, not release a song but kunengoma enisebenza phezu kwayo.
It's a project kahle kahle,
it's a project kahle kahle,
big project.
Oh wow, we are looking forward to kuleyo project, but for now I just want to focus kumamela the song and so ikhipha. Tell us more about the song, ukuthi who are you featured kuleyo ngoma leyo, and tell us the story behind the song, ukuthi kwenzakalani kule ngoma leni.
Yabona njengoba ngithi ngikhuluma ngalesi story lento abafike wayenza kule ngoma, iyona le ngoma imamela. So imamela, yo
tell us we want to know.
Like my feelings kahle kahle yabona mina ngaleso sikhathi ngisemathandweni, ngifuna ukuhlala ngani ngisemathandweni, and indlela bekufuna ukumkhomba ngayo lowo muntu ukuthi yabona nje indlela engimthanda ngayo. Kodwa ngifuna ukumkhomba, like njengoba ngishito mina ngumuntu ongakhulumi kakhulu, kodwa ngikhuluma ngithi ngifuna ukukhuluma into, ngivele ngingena e-studio
doing music.
Yeah.
Okay. Wow, what a nice story. So, Tafara, kukhona umuntu enimfeature shile kule ngoma le noma yini na noba uthu?
Hayi, sibabili nje kule ngoma le. Qala kwavele le ngoma njobe sho nje ubhuti mfethu la ukuthi ne beat nje ayikhanda ingayizwa nje le beat uyathinta wethinta le beat mayithinta ingeza ukuthi ayengeke mfethu ngathi khona la kumele kwehliko yedwa bo sigibele stopini ayidlala le beat ngithi hayi yazini le beat icine le beat ngizobuye ngifike hayi kudlule nje amasonto ambalwa aphinde ayidlale futhi angivele ngithi ayengeke ngiyakhwela manje ngivele ngithi beat idlala ingoma ngithi nangempela ngiyamuzwa out hey yazi mfethu kunentombazane kanje manje yabo mina ngiyengithanda ukuthi ingoma mengenza angenze ibe into sa like story yabo story ngingaculi futhi into fana njengokuthi mhlawumbe uzokhuluma ngosizo uthi uthe ekhaya wena mina ekhaya ngihluphekile obana bangazi bahlupheke obana bangazi hluphe musu ufuna ukuthi uma wenza into ufuna ukuthi ucatshangele wena weda bakhona bake bafika leso sigaba saleyo mpilo ungakhala umuntu ukhala utshela ukuthi into mhlawumbe yenzeka kwena wedwa. Umusic ke kumele uwenze njengestory, istory ya music kumele uwenze njengestory ama muzo ufana njengestory music uzokhona ukucula.
Okay, yeah. nice one. So guys, You already mentioned ukuthi there is a project enisebenza phezu kwayo. So tell us more about the project, ukuthi kahle kahle kwenzakala ngokuthi we project ine MLS expert.
Ngathini ingothando kahle kahle impi yothando kahle kahle.
Okay.
Yona sikhuluma ngezinto ezenzakala emphakathini. Nezinto ezihlangana nothando iningi nje yabona into yaka love.
It's too much.
Yes, did the song.
Well, ngathi kunzima kwena when it comes to love. Say ingoma kwakuyintombazane and now ukhala ngothando. Hey, but we'll find out as time goes on. Continue.
Kunzima ka love, ngifuna ukungasho nje. Kodwa manje indlela esikhipha ngawo ama feelings ethu nathi mina ngikhiphe le ingomeni ama feelings ami. So yonke into eyenzakala ngiyayibuka ngifike ngifake emculweni nje yonke into eyenzeka la emphakathini.
Okay, nice one. So yini emele ukuthi expert khona lapha phakathi, kukhona ama artist of feature shiwe so athola phakathi noma it's just wena no Tafara in khona engomeni?
Akhona ama artist eswa feature shile
like. Bobani tell us everything.
Mina on my project kuzoba khona like ma international artist, kuzoba khona uSimamani on my project, kuzoba khona uTony Daimani and khona uSiphume, khona uTafara, khona uma Mark Ellen mm-hmm. on the project. No, I think one. I think Bapelel.
Mm, okay. I get it. Go get to the project. I can't wait for it. I can't wait. I better go cool. Oh, wow. So, I just want to know from both of you, umuntu nomuntu ne experience yakhe, and you already started music before yena, and yena ulokhu njani uthafara usamncane usamusha futhi kuloku njani ku music industry. So I just want to know from both of you ukuthena, as uMike, as uthafara, where do you see yourself in 5 years to come? In the music industry.
Hi, Baba.
Maybe, obviously, you already started the music now. Say, a little music. Maybe if a few years in a STA, you know, yeah, maybe yeah, we'll get an STA, or in few months, you know, or in 2 years to come. So, good as those cards, the six salele, ufunuguzbona pona as a music artist.
Mina, angatin, a vision ngay bonangam, and the footy nalitemba gotti, zushinja nje isime kaya.
Yeah.
Music. Ngifuna ukuhamba manje ngiyibona nje ukuthi iphupho lami khona liya khona.
Kuzokwenzeka.
Yeah.
Okay.
Nami ngiyakubona, nami ngiyakubona impumelelo khona. Bela akekho ke umuntu ongafisi ukushintsha ikhaya ikhaya nje mfethu.
Yeah.
Nami nje bethi kona konke boyekhaya.
Yeah. Okay. No. Well, no, it's fine. It's fine. It will happen. You guys are music. People, they love music. So, abantu relate kakhulu ku music. Abantu abayithrayo. So, I'm definitely sure ukuthena kule project enzoyikipa, there are people abazo relate kulo music enzobeni wenzile, and there are people abazo hileka, there are people abazo thola ukuphila kulo music lo. And nani kulo music kwenu nizoyishintsha impilo. So I wish you all the best with the project Lena, and I am looking forward personally. I am looking forward to the project Lena and Funa Ugenza. So you already mentioned Guti, you'll be collaborating with international artists, most of them Osman Mane, or Tony Diamond, etc. So I besides this project, as Mike, as Utafara, I just want to know from you, Ugutena, when as an artist, which artist in future you want to collaborate with? Officer Usebenza na ngabe umkuli noma ngabe uproducer ubani lilo artist lelo?
I mean, ngatin MT. I want MT.
Yeah.
That guy, I'm on the idea as his into like he impilo like naming fisa gubanjenga. Beanga impi yabon and yabon suga corner yo.
Okay. When Tafara,
I am not sure what he about to.
Well, going about Uli, like Otula, like each under ye Afro pop, noma, no more yin, going about Otulumascade, gospel. We can cooperate with anyone because Umkulu Umkulu in the end of the day, because it's about one gospel is a tola. We go mad, and now you look at the Amatai Kula, they are doing it come in a gospel parade. So it could be anyone. It could be anyone.
Ngakho ngisho ukuthi okwamkyadido kwami okumina ngiyacula
ngicula
Afro pop yabo kodwa ngokwami mhlawumbe ungangifica ngelinye ilanga ngihlalele ngilalela umasikandi umculi ongishayelayo umzukulu njoba ngisho nje nasekuqaleni bengishilo ukuthi umzukulu kodwa abanye engithanda ushuni abashaya ngawo nezinto abayiculayo iBlack Diamond empilweni ngibengafisa ukuthi kusikhathi esilandelayo
ngisebenze
nabo iBlack Diamond. Black Diamond ngiyafisa ngomculo wabo bengiyawuza ngizwa ngaphakathi.
Well, nabo iBlack Diamond ngike ngezwa ngandle benye ukuthi okay, okwamanje umuntu nomuntu usazama ukuzithola ukuthi kahle uzoba kephi we level your music because bathe ayikuthi bahlukene as iBlack Diamond but they are taking time ukuthi umuntu nomuntu ayikhulele yedwa because omunye ngathi ukhona ingoma asekhiphile eyakhethwa. So I am looking forward ukuthi nawe in future u collaborate nawo wonke ama artists that we fisela wena, both of you guys. So sisi amaphetholeni ayo ilokhu njana I interview yethu. I just want to know from you ukuthi na if someone wants to get in touch with you, how can they find you?
Ngathi ni Facebook, it's my page. So she page la me like
yeah.
New Flame Mike. New Flame Mike.
Mhm.
TikTok, it's New Flame Mike Nakona.
Mhm.
And the Instagram, New Flame Mike.
Mhm.
Ganjado.
You Safara?
Nah.
Oh, okay. Yeah. It makes sense. It makes sense because we are still in school and you need to focus while we are doing music. Because music can get
uyeke.
Music is one of the things engas got to go to lalela iachova na leyanti leyana. And the more people telling you good sena uyeke, manu go si tanage kand. All right. Now, thank you so much, guys, for coming. You know, but before ngintedele, I have a famous question. But ngizobhekisa kakhulu kuwena, Mike, because we're not so cool. So I don't expect uTafara to answer this question. So ngiyakuthatha ngikubeka ku spotlight now. I just want to know, ukuthi ena, are you in a relationship? No matter, it's in India. Kuyo mjolo kadu kala ngawo. Yeah, that's a good way to spotlight the match.
Ngathini, yeah, ukhona.
Yeah, shout out to Ubay lapha ekhona. Pu 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 pu.
Khona.
Yeah, okay.
Yena ungiphathe kahle uDali nje uthi ha.
Oh wow, nice one, nice one. Yayinhlito yeyingane. Shuthi umuntu mela aqale abheke umthungi ukuze ezothungisa base kuthiwa thungisani umuntu angaqali lokho etatazela. Okay, any shout outs?
Siyabonga abalandeli, sibonge nethuba kuwena Bhoti.
Yeah.
We interview, sibonge na abalandeli by MUT kusinika ithuba ukuthi sikwazi interview.
Yeah. Wena Mike khona umunye ofisa ukushara uthi again ofisa umkhonzela.
Siyabonga kubona bonke abasilaleli njengamanje, laba khona ngathi ngenzeka izinto ezinhle, kubona konke abakufisayo kwenzeke, ngingashabalali amathemba, bahlale baqine konke abakufisayo.
All right, thank you so much, guys, for coming. Ubuntu New Zealand.
This is an MUT Radio podcast.